Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noga je lewru out jena yamde sikin der maison de la presse bamako jittuno no do kabaruji du yumor woygal konko noddirte de gagne Amadou Kanté wonto boggi jambe to. Kirabo ko nayri bangal ñewmo be noddirta dum woni variole du sens be collectivité o do ñew yimbel wombe to siga soto ciusay fi tawede wiido wombe to narato collectivité andana o do ñew hunde furo suudu ministre humin hakkune Danemark kanyi leedel goddo be collectivité ambassade ngaji mabbe didi dum won leedi mali kanyi leedi Burkina Faso fu be uddi do ñaloma hande o sabde de do leedel didi be collectivité lamu Karhan woni e mudun na ko nayri bangal yaade dati mo isso nangaton an sotta kudde kanyo ko nande mudum wattu jono ko heewi e lamu kobbe fu kollitiwi dum wonde latal sababu hono kasaraaji kammo le nokko sabu den diya hebta jabbade le nokkule kewde di wono sembe kabaruji dum jogi non do bete hande di bismillah modon e hedaade en bien wattu jono dum won ko nayri bangal nyawmo noddete variole du sens dum yama le runde afrique de le leddi di kerdir en cote d'ivoire du odo nyaw yama e mudun wattu jono yimbel wombe to siga so to collectivité da hakkilaji mudun jottaaki do tayde fu wombe to narato collectivité andana odo nyaw wori dido region ngay didi imma daraja no gonte wadde do en faabe jewto yalla hono be kani renirde yimbel wombe to ben honno odo nyaw wori no Ali Cissé
nyaw mo no dirta variole du change ana wondi hewde sambe le wurunde afrique le wakati mo mi gon jong o le de sapo etate woni le wurunde afrique le hakkuni mabbe ana leedi cote d'ivoire yimbel ngombe le lamu sigaso battibe kero leedi cote d'ivoire ka holiti sukulaji mu en fewde e majjum
kala ko hebi leedi cote d'ivoire yo holoni gamenga woni kama dun an haani kulun gatana kabar mudu hakkilo sanne dun do na hulta wiide en fufu di hinadi kabar mudu tetinan wajuji docteur en fode do nyaw bondo
nara nyaw o ka wana ko anda to sanni fayso yimbel joodi be tombe kanyu en kana wondi fiide dabreji di waifu di dogotoro em holliti yalla na heba sakade o do nyaw modi bo keta yo goto joodi do le region o
les autorités ont commencé à prendre des dispositions
lam ko be puddi bamde dabreji yalla sakade nyaw o ka dum harta min jogi sugul lamudo sabi kerol ngul min goni ko buri hewde e le kerol ngul fratiji di moni sabi yawara yimbel
passé par beaucoup de
andine tan wiide faale ñalawma mo mi ngoni hande o ka wala fuu mo ñaw o yiyay muɗum le leydi amendi ardu en kumani ɓe cellal le leydi amendi holiti ɗum
ɗiɗo kabaruji fo mba heɓe dow bemi andi to kañe dow facebook fa yetto compte X Studio Tamani leydi Danemark ndi holliti wiide uddi ɗum won ambassade muɗum le leyɗele ɗiɗɗe leydi mali kañe leydi Burkina Faso ɓe kolliti ɗeɗo leyɗele sa ƴeewi laamu hakkundeji woni e muɗum caggal muɗum nduɓe mbi hono laamu Karhan kañum woni ɗeɗo leyɗele ɗiɗi Ali Cissé
leydi Danemark holliti wiide ko yoppi ɗum ɓamde anniya uddude ambassade ngaji mum le leydi amendi fayetole leydi Burkina yo saabi ko mangal paɗe em laamule ɗiɗo nokkule kañum em jogii ɗum non ɓe kollitiri wiide e le communiqué maɓɓe o haya tawede majjum fuu leydi Danemark ndi ka holliti wiide fotagol ambassade ngaji makko iwde le ɗeɗo leyɗe ka watta feyi so o borta kawrte ciinaɗe hakkunde makko e ɗeɗo leyɗe ɗum hollitiri wiide communiqué o faam caggal ko ɓe uddi nokku maɓɓe o ko ministre Danemark kumaniɗo kabaruji hakkunde leydi muɗum kañ e leyɗe sella holliti wiide gollidal hakkunde maɓɓe e ɗeɗo leyɗe keƴaɗo maɓɓe goto mo ɓe garta faɓe cuuɓo warta ardade ɗum o waltini hakkillaji jamanude ɗum wiide faaba muya makko fewde ɓiɓɓe leydi Mali kañ e Burkina Faso bangal himme yurmere ka heddoto tum micintinde wiide ele ko nayori bangal faaba muya Danemark ɗi leydi amen ndi ana golle politique faaba muya maɓɓe fewde baale société civile jokolɓe naroɓe gollande hoore mum fayotto yimɓel gonduɓe wadde imadaraji fa fewta e waytagol wakkati o uddugol ambassade ngaji maɓɓe le ɗeɗo leyɗe ɗum waɗi balɗe seeɗa tam caggal ko leydi Suède kañum ndu holliti wiide darni gollidal bangal politique hakkunde muɗum e leydi amen ndi
wattu joni en kala hono kabaru ka ɗo torro ko wonde yettade ɗum won kamɓe jangguinoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi le lewru uttuduɓe kollitiwde ko yata jangguinoɓe taton kañe mbara le leydi meɗen ndi goto warama ɗum woni le cakkita yontere nde nokku noddirteɗo bagnagara ɗum laati sababu so kamɓe jangguinoɓe wonɓe le nokkoɓe kollitiwde ɓe mettama sanne kañe fa yetto humniɓe kabaru jande ɓe Ali Cissé
alam noga joyi lewru ut Umar Gindo janginowo le lamu bajangara yonki mudum harbinama le gesa mudum tigaje odo gorko yonki mudum ittama ele seda fuji kebaade urde ton di nokku do wadda sanne ngallurende edum battidu sanne kam brigade territorial bajangara o janginowo sur l'école fondamentale mo noddirta to Mamadou Tolo C fadenem monsieur M didom kanyu endu wonbe yonkiji mo M itta doni kanko Bokari Kiso Bokum directeur sur l'école arabebe kanyen Ousmane Ad daw directeur sur l'école Kayundu Gundam Taskel be do monsieur len dido mbarabe le wi kapo nyafunke woni be chuta ma sappo e joyi lewru ut wakati yamde noga e didi nokum no dirta arabebe yimbel jogi be kaborde woni ngabbe odo golle tew be do yimbele yitama asawere sappo e jeddi lewru ut hitan 2024 sud ministre kumani do jandele leedi amendika holli woni yonki mudum sanne fewde dido golleji ngadaade fewde be do yimbel syndicat monsieur M chin be sappo e joyi lewru octobre kany endo arti kanon ko be leedi amendin tinno fiya dabere ko waifu yalla ana rena yonkiji monsieur M janginobe le dido nokkule be nardi monsieur M janginobe le nokkule to rafi dena ko o woni leedi amendidu tinno wada ko waifu yalla ana rena yonkiji mu M
wattu jone ngadan haldo no kabaru be do yimbe le jottobe le datti di holli tan wedi dum wonde latal sababu do so kasaraji kamar wonde matelle o do nokkuno holli tira wedi suudu ministre humindu kabaru datti le leedi me dindi kany hokki dido kabaru jatti be bi dum beedi hono farati ko nayri bangal hono kasaraji kammodi li nokko suudu meere wondu le leedi ndi wi madraja no gonte wadede le hen yalla beedo yimbe lan egginele deedo nokkule Mamadou Sama Seku
yo iwde njoyobe butikaji yottade njoyobe essence e kulle kecce e gonande mudum fayso be tajure wiide be jeddi sariya hebo ma holti wala dabere wonde
be fanfe getronga be jeton dani lawi di fur ko be ngurni ragalle mabbe be darata e be mbawi dardude be won kaddi won ton fati be betto ka bamde kaaki mabbe de so joppa dum meeri dum wana golle lob be ndokka min luumo nokku goto na be ndokka min golle sallami don keba yoppude dani lawi di
trada de ma pori
gulude meeri humaninde haybugol hawalu hinnine odo golle holti wiide fudirta fonn humpitinde e famminde do yimbe le fodde ribude be kedana horejo nedo gulurde du pop commissaire divisionnaire Mourodjara
nous avons distribué
de ndoki jom boutique en kanyon ciottobe do lawi talki sala e pama bonanda ko woni e wonde do dane lawi mawdi sato fu so mi ribibe atam be ngartan kati sato min bomta kulle ko be ciottada ko nen kam min jomnam so o bonanda darnaka binen du golle amin darata yimbe ambe ana tinni
man va continuer
client hebe holti wiide yo gonga sere hani teddinede ka an ani dum be ngatan hakkilo hakkeji be do yimbe le
Allah faddan e mobile ana way wutude ma ane kaaki ma de fur be yaafi hebede sande ka bomtude kaaki mabbe dum e hakkile am dum wana dabare on komi way wiide be ngada dum woni wakkati fu ndarde famminde be
toujours sensibiliser
ardibe mairie ngalure bamugo micitini wiide gote fandaji dido imadraji di yobru fu funde nagu kambe njayobe e koy mabbe
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le yotere men noddirten zoom sirnde en garan halde wottu jono be do yimbele be jabata fi hono do lando waddun en do atam be do yimbele wakkati furdu hono do be kani wonte do be gonta be cina sina be jabbina ko he mabbe do be ngala do dum woni Ali Cisse
be do yimbele ana wawi noddiredo hono yimbe njawbe hore mu em abada ko be jogi ko du hanyataabe idum e to rawbe hono no do worditu worbe dum Musa yo suka jokol jongari san nga omo yago san eno galle mako wordi anni neddo mo yida feyi nokkuto wondi wurde njido mantare du san min e yimbe galle am cité du Niger min goni abba am ana wondi mahule galle amem goddo le aseitu dum tamoni hala mako so gidira mako ana yardi e wordu mako o ronkata feyi ko haltanta duem wakati fu fati benka yottoto mako mimi yo nandore kanko Musa so ayi mo tam kanko ka amilam yo chugalel dewel mo sarabe mudum em ka jogi milliardji kewdi sukabe yimbel jogi be bawde tam jidata mo yildo e mu'em yedde mako nyembinde be wakati fu atawam o teoto kanko du tawrede ko bendo jogi sakirabe amem abba am nadu inna am ana jogi hunde watta so laddem hono mabbe hono no andube hala le wurnde afrique holitiri wide naddo e do fi mudum tam hani ko fawaji ke mudum
aywa ɗo gatte haddude kabaruji ɗi bete hande min jooti on sanne heɗade hejjuji amen ɗiɗo kabaruji fan mba heɓede ɗum won dow beme ame andi to no noddi ɗo ɗo numéro to WhatsApp o to ɗum woni capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeenayi e jeenayi capanɗe jeegom capanɗe jeɗɗi e jeegom sappo e jeenayyi noon mbireten ɗiɗo kabaruji furdano wawi heɓede le numéro amen momi noddita kuna foni o trou ɗum woni 37 ɓe mbiyan 321 wajibi sina taw ɗon buɗnogay kay crédit noon watta so keɓon noddude oɗo numéro festama feƴƴi mbuɗu taccataki ley hen min mbiyan fan jeeya fe nokku on andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde garan halde kabaru ɓeɗo ICN gollidoɓe yimɓele sartoɓe ley nokku o kamɓe ICN ɓe micciteɗen wiide yo talkiɓe dokkete naɓe jamirteɓe wakkatiji ɓe jaaha yalla jamande ana golla hono ko séria wiri ko sa ronki hono hemtude ñamande maɗa e ko nandi e muɗum faɗa wullitade to mabɓe to yo sériyaji ɓe taɓotofaɓe ƴewto yalla hono kanɗa hewtirde jawdi maɗa ka ɗum e tawde fo yimɓele hewɓe kañum gona ko pamata no golleji mabɓe ɗin gori woɓɓe do gollitiɗ sa ƴeewi ɗum woni ICN ɓe ɓe ƴaɓɓo hono ɗo ɓe mbiya ɗo jaati hoɗo woni golle IC hoɗo waɗi so jamade nde famatano golleji mabɓe ɗin gori fa keɓe famtare gaare keɗe ko mine Ali Sisi min pewni on dow hen fota li galluji ɗe ana fanɗi neɗɗo mo heɓata tiɗallaji fewtude ICN ɓe ɗum woni kamɓe ƴantoɓe ñamale na ƴantoɓe cuuɗi kasaɗi ɓeɗo yimɓere kaali tiɗallaji ɗi keɓata so pewti e ICN ƴantoɓe ñamale ɓe kañe cuuɗi kasaɗi ɗi
le mois de juillet vers le 28
lewru juillet fewde e noga e jetti mayru ICN yetti ke kam ɓe mbi kam mi yoɓa lewru août mi yoppa nokku oɗuɗo e joyir mayru ɗiɗom hakkude mabɓe wi kam mi yoɓa kalsi o so mi ɓami anni e yaltude nokku o fuu ɓe birfintinan kan ɗum mbimi wona noon watte ardo hakkude mabɓe o wi kam ɓe ɓanta télé am kañe kulle yogaji ɗe nafa woni muɗum sanne nde suudu an tum mbimi ɗum ndu sellata lebbi ɗiɗi deweteenoomi magistrat mbn ana wonno e grève wakkati noɓe jotti kanne ɓe dokki kan ɗerewol ngol holitale muɗum mi yoppa nokku o ucm ɓe polise gooto ardinoɓe noɓe jotti kanne ɓe mbi yontere jogimi fa mi yoppa
nokku
so neɗɗo laatiki ic wajibi dañat ɗati ɗi nangi no golle muɗum wori noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide o wi ƴeweedu yalla hon neɗɗo kanɗo ƴantede o kañi IC kañi famidirde so IC wari yiidude e louance naɗu neɗɗo mo ñamande woni muɗum hakke makko arande ni woni newnande ɓe golle mabɓe ngam fade nen IC o hoore jeeyi waltinde hakkille neɗɗo mo o nela yaade to muɗum to o iduno golle makko o hani yarde IC m ɓe ko séria wi tam gollirta ɗum woni so ɓe nardama ɓe jaltina neɗɗo naɗu ɓe udda nokku
sene
wara fa ƴamta ñamande na nangaye coggu cuuɗi wajibi martinan ɗum kumpa noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide
sarti balɗe tati naɗu balɗe jetti ɓe kokkata neɗɗo caggal so ɓe gullitike ɗum so oɗo sarti ka ƴaɓɓike neɗɗo mo ɓe jinganta o mo tribunal o hokki gonga ɗo joomu ana wawi ɓantude kulle nafooje fuu ko joomum jogi omo wawi faydu ɓantude compte ngaji muɗum
banqui
golle fuu golleteɗo a tawan yimɓe lobbuɓe an ley hen bomɓe ana ley hen noon kanko maître Diallo Mahfouz Alhader IC o hollitiri wiide on wonde wadde gonginali do fewde e ICN ɓe gollata golleji muɗen ɗi fa feewa fe so tawede omo andini woɓɓe an toon golleji muɗen juɓɓaki
ICN jaltinoyo neɗɗo le suudu waɗay ko yiɗi tam saria nawɗo woni mo o golliri ngam gonga yoga e mabɓe ana waɗa golleji yogaji ɗi mine hoore mi jaɓanta ɗowtoɓe ɓeɗo ucn ko heewi mumen fo a tawan ni tam gollirta wala fe cabinet ɓe yimɓel huniɓe so mbi teddinam saria ɗum saabi soɓe kani tawrede kartol mabɓe golle so a hokkiɓe kalsi an tam ɗum wodani uc o ka wala ko yettotoɗum saabi le saria neɗɗo goɗɗo nangatake saabi ko goɗɗo
waɗi
micciteɗen wiide kamɓe ƴamtoɓe ñamale ɓeɓe noddita clerk ɓe yoɓe yimɓel andanɓe sariyaji ɓe mbatiɓe duw wiide ɓe jeddata sariyaji yesso zuusu en